nirwa housing finance, we make it easy for you. Na kano kakuru Housing Finance Bank, banka ekulira wansi wa mateka ga banka ekulu ya Uganda, Bank of Uganda. Era n'ensimbi z'aba customer nezikuumibwa butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde kumi bweddu.
Tandika mugia neroni omusalo okutalimu singo okuva mu KCB Bank ofuna ensimbi okutuukira ddala mubukadde 15 mu ssaawa na 8 zokka, ate nga looni eno ogisasulira myezi 12 mirambirira.
Sawa ziweze bini ezo kumacha inu yisawa ya yuko kwata kumanyiga momo niga star ya momo kaga tano hash omoko zisa momo osasure weule utelike nibira nantoko intepereza yu